Ate minisitule ekola ku nsonga z'ebyensimbi efulumiza obumbi 1,650,000 wa siringi za Uganda olw'okukola emirimu mu ettuntundu ly'omwaka ogw'ensimbi guno eryokusatu, emyezi esatu gatonya otuuka mwezi ogwokusatu, ng'ezisinze ku zino za kusasula mabanja, okusasula emisala gy'abakozi n'ebirala. Omuteesasa omukulu wa minisitule y'ebyensimbi Dr. Ramadhani Gobi ategeezezza nti obuwumbi 750,000 z'ezokusasula mabanja n'okuddukanya emirimu gy'eggwanika, ate obuwumbi 210,000 zisasula emisaala gy'abakozi n'ensako okwetoola eggwanga lyonna. Gobi agamba nti ebitongole eby'enkizo ebigenda okuweebwa ensimbi kuliko minisitule ekola ku by'obulamu egerekeddwa ensimbi 340,000 n'obukadde 670,000 kwosa ekitongole ekitereka eddagala ki National Medical Stores ekyegerekeddwa 225,000 n'obukadde 520,000 olw'okuziba omuwaatwa ogw'ebbula ery'eddagala oluvannyuma lw'ekitongole ekya America USAID okuyimiriza obujulizi bwakyo. Gobi ategeezezza nti ebyenfuna bya Uganda byeyongedde okula kati wakati mu kusoomooza okuli mu nsi yonna kwosa enteekateeka ey'akalulu akabindabinda. Mu nteekateeka y'eggwanga ategeezezza nti ku ntegeka ez'ebyenfuna mu kitundu ekyokusatu eky'omwaka ogw'ebyensimbi guno, omwaka gw'ebyensimbi oguwedde ebyenfuna bya Uganda byakula n'ebitundu 16.13% naye mu guno bisuubirwa okweyongerako okutwala ku bitundu wakati w'16.17% n'omusanvu. Gobi agamba nti basuubira ebyenfuna bijja kukolerwamu obuwumbi bwa ddoola ez'Amerika 680,000 eza Amerika. Gobi agasseeko nti bbeeyi y'ebyamaguzi nayo terinnye mu myezi ebiri egiyise ng'esigadde mu 17.11% kitatera kulabika mu mwaka ogubaamu okulonda. Akinoganyiza nti kino tekigudde bugwabula wabaddewo okuteekateeka okugenjerere omuli okuleeta kuno amafuta obutereevu okuyita mu kitongole kya UNOC, nga kino egagamba nti kiyambye nnyo okukakanya ku bbeeyi y'amafuta tengebera yankizo mu kulinnyisa ebbeeyi y'ebyamaguzi.